Did your mama not tell you don't go play outside when the weather's bad?
Catch him.
Usipolala macho hauna chako umeuawa. Ukikimbia bato weso komando ni kawa. Uku kina cha bahari umezo ya kuonga kwenye buawa. Uku mekuja sayari haina kunguni haina chawa. Tapagawa manyanga madawa ni mungu anagawa ndo anayenipa power. Tuko kwenye rush hour kutoka bila shower kula bila kunawa. Ukijifanya rude ni mwenye nimepinda jambazi masudi. No cash, no food. Baba utakula yo attitude. Ukilete ya mood, mendo napendaga sana. Very good. No cash, no food. Baba utakula yo attitude. Oya we, sunataka information. www, download the application. Sunapenda penda kujua inavyo kwenda situation. Okay, www, download the application. Oya we, sunataka information. www, download the application. Sunapenda kujua inavyo kwenda situation. Okay, www, download the application. Radio imemeza kada, awana nyimbo washa sada. Kitumbua kimeingia mchaga, mbona wata baba. Propaganda, mara kimeshuka kimepanda. Kuleta pigo za kisha ba, moto pa ba. Ukijifanya rude mimi mwenye nimepinda jambazi masudi. No cash no food, hapo takula yo attitude. Ukiletea mood mendo napendaga sana. Very good. No cash no food, hapo takula yo attitude. Oya we, sunataka information. www, download the application. Sunapenda kujua inavyo kwenda situation. Okay, www, download the application. Oya we, sunataka information. www, download the application. Sunapenda kujua inavyo kwenda situation. Okay, www, download the application.
Over. Juku, do you copy? Over.